Hey, you're welcome to the Street Cage Entertainment.
Excuse me. Mami wanga molecule. Sini siva kaya muma choka kuti. But ni makonda swagiano mami ya vikuti. Vikuti, mami molecule. Noti Brazilian but swagia vikuti. Natural kumotu na vikuti. Noti Brazilian but kumotu vikuti. Vikuti, vikuti, vikuti.
Komanso kuone kansa so sweet. Sikuti unga chito vala za ma sweet. Sindiwe wapa kama ngati lipstick. Baby, be my side baby ngati to the peak. It's going down baby, go panda kambwiri. Awaena ali mwina mwina. Nisanga fike pali weyo ndiwa wina wina. Ali munyanzi nga madrago wa China. Iwega sumbari godi uchoka jakuti. Taswagi gago ngapa ize kazi kuti. Ndifuna ndiku mare nkare sode hazipanji. Nisiku nyamula mumanja ngati handibag. Unkare ntika mani, dikwire pangono. Chipange tongo solo maso pase golo. Dress to kill mama musofia na vikuti.
Excuse me, mami molecule. Nima sokoneze mami wanga molecule. Sini siva kaya muma choka kuti. But ni makonda swagiano mami ya vikuti. Vikuti, mami molecule. Noti Brazilian but swagia vikuti. Natural kumotu na vikuti. Noti Brazilian but kumotu vikuti.
Vikuti, vikuti.
Infatuated by your beauty, ma. Coming to my world, I'm feeling real rap star. Cause you know I'm digging your behind and your thighs and your eyes make them niggas say, mama. You are killing them. Kamu vili nimu lilo, you are killing them. Mafuno bending and a night way, I was selling them. Basala panja Gaza ni my hooligan. Umvela ba, kuwama ba. Ring the alarm, koje alarm, choke kufam, lete salam na, pesa madamti, bange masam.
Hello. Excuse me, mami molecule. Nima sokoneze mami wanga molecule. Sini siva kaya muma choka kuti. But ni makonda swagiano mami ya vikuti. Vikuti, mami molecule. Noti Brazilian but swagia vikuti. Natural kumotu na vikuti. Noti Brazilian but kumotu vikuti.
Vikuti, vikuti. Izula kapoto kulungire mosoti. Vendo antifaila sinokulu ala teti. Wakamba una yaka ine nipi mamufuti. Oke kashi senda anina account number gole fire france usheko fefirimba.
Excuse me, mami molecule. Nima sokoneze mami wanga molecule. Sini siva kaya muma choka kuti. But ni makonda swagiano mami ya vikuti. Vikuti, mami molecule. Noti Brazilian but swagia vikuti. Natural kumotu na vikuti. Noti Brazilian but kumotu vikuti.
Vikuti, 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 vikuti.
Nanakiri pakubada kwa tika kukutwi. Na magonga balendisha kwa tika vitiku. Nisareo na mahangover pamo. Tauziza mpera biti no kufira pamo. Nalidufia mapu sinsi na kamwene. Laundofo kanji kata kwa timwene. Nalifiro kuhipera no mchinshoro. Kenga bapa bantu kukala sama matizi. Vikuti, jimusuti. Kamba keu na kau na poni kuti. Kalengesha na laba kuna maki. Oro chinga banitini afuna animaki. Kweshe ni kweka na choka ni kuti. Nikataja sindi ne mwana wafuti. Manager I think pange. Pafune ka distance pakutuka sange.
Excuse me, mami molecule. Nima sokoneze mami wanga molecule. Sini siva kaya muma choka kuti. But ni makonda swagiano mami ya vikuti. Vikuti, mami molecule. Noti Brazilian but swagia vikuti. Natural kumotu na vikuti. Noti Brazilian but kumotu vikuti.
Vikuti, 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 vikuti
funsa ni vandani muna pala. Dawa ni vampili ndimwe vanga funo pala. Iyo beauty ni patali cute ni yonkala. Nganga neo mama sini za mibisa. Muka pita mpofu sili Mona Lisa. Swaga on point, akaskama misa. Asha embila weo gudu kisa. Cause she brighter than a diamond, I see her in my kingdom. I may act like my dingo, eat her on my single. Maybe make her sing to my jingle, forgetting a guy over jingle. But back to the topic, I knew like I single nili.
Excuse me, mami mole cute. Nima sokoneze mami wanga mole cute. Sini siva kaya muma choka kuti. But nima konda swagiano mami ya vikuti. Vikuti, mami mole cute. Noti Brazilian ibati swagi ya vikuti. Natural kumotu na vikuti. Noti Brazilian ibati kumotu vikuti.
Sally Music Blog dot CD.
Vikuti, 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 vikuti